Ozome ganga. Obi ke pouvoir ezana bakolo nango. Junior Sokwe. Yusuf Jira. Pierre Kumasi. Nazala Kabalen
Tika Bamba Wakanda Bona Maya Kalamuna Kokakate
Bamba Nabino Wana Mike Nakokakate
Koko Bomangai Bamba Epona Kobanga Bomanda
Soko Limito Mona Yakana Oseya
Tika Bamba Wakanda Bona Maya Kalamuna Kokakate
Tabuleye Simagalo Tumba Botale Langali Kambo Nyo kalongo Komanda choski Dindo yogo Botale langali kambo Pepe ndome Papa wemba Pepe kale Kantani boma Nako fiolomi de rambo
Oko bomanga ipamba Epo nako banga bomanda
Mukangi de yeso
Sokyo moninga na ye Kolanda te mobulu pamba ye Sokyo moninga na sadu kanzura Kolanda te libale sila kala Oh, oh
Oko bomanga ipamba epona kobanga bomanda ye
Kanda bongo manga Jubé Biana, souverain premier, grand-père Bozi Bozia, King Kester Emenea, Werason, le général de Fao, Redi Amissi, Mbili Abel, Tiala Moana. Le roi Pelé et Kakene Ikakene Sadou Nyama Kadura Sako Dabanko Nafi Diaby Maria Meba Boke Guinée Conakry Moréa Chamoukwele mama pesambongo Chamoukwele mama pesambongo Abo minga Abeta kangaye Abo minga Chamoukwele, chamoukwele, chamoukwele Chamoukwele mama pesambongo Chamoukwele mama pesambongo Abo minga Abeta kangae Abo minga Bana Kimpwanta Bana Rope Mandela Bana Kalina Ngembo Yoka Mika Lita Bembo Libeki Mon frère
Maya Bata Bama Maya Bata
Chagui Charoufa na référence Jean Moukoko